mwebaze
yakuwadde obulamu omukisa n'obuwanguzi mwebaze
mukama mwebaze
yingira miryango gye n'okwebaza zabuli kikumi olw'okama
mwebaze
ebisanyusa bingi omutima gwa katonda naye ayagala nnyo omuntu amwebaza abakenge bali kumi yesu be yawonya teyabajjako yadde nusu kubanga wonyeza bwerere omwendo olwawona baddayo ku kyalo nga bonna basanyufu naye ow'ekkumi yakoma mu kkuba eri nafunamu ekirowoozo nakyukira nti mbadde mugenge kati mponye mu biseera ebyo nga tewali ddagala liwonya bigenge yaddayo eri yesu n'afukamira namwebaza nti webale kuponya ekyaneewuunyisa teyasaba kumwebaza naye yabuuza nti banno baliwa mubadde kkumi beponyeza naye gwegenda owonedde ddala mwebaza kaba kabonero nti mukama omusiimwa
mukama
omwebaza kimusanyusa n'ayongera ebiraga kati yingiranga miryango gye n'okwebaza eyo sadaka emuwoomera omuntu amwebaza ali mwongera
mukama mwebaze
wakuwa bitono mwebaze waliwo abatabirina
mukama mwebaze
obuka gwakuwa mu malwaliro batunda mutunde
mukama mwebaze
newo batonda zaala waliyo abagumba naye bebaza
mukama mwebaze
teriyo dduuka gye batunda mukisa mukama yagugaba
mukama mwebaze
miryango gya katonda bayingirayo nakwebaza
mukama mwebaze
mwebaza kaba kabonero nti mukama omusiima
mukama
mwebaza kimusanyusa n'ayongera ebiraga kati yingiranga miryango gye n'okwebaza eyo sadaka emuwoomera abaana bo basoma waliwo ababagaga nga magezi gabula
yusi
bwe yakuwonya mu akisidenti waliwo
mukama mwebaze
yakuwonya omupangisa omuzigo gunyika naye wamwebaza
mukama mwebaze
simanyi olowooza nti emotoka munnyo buli maka gubeera
mukama mwebaze
naye bwe wagifuna birowoozo nakulimba nti ago gaali maanyi
mukama mwebaze
waliwo gwe nawulira nga tulira batalina tebagala kola
mukama mwebaze
omanyi bazaala nnya ate balya nnya tebagala kusevika
mukama mwebaze
yeerabidde nti mukama yagaba okola obugaga
mukama mwebaze
yagala ombuulire bamisi uganda be bawasa embaga
mukama mwebaze
tobasinga figa naye bakwanjula ne bakuwasa embaga
mukama mwebaze
mwebaze ku makya mwebaze akawungeezi n'ekiro
mukama mwebaze
mwebaze mu januari paka mu desemba buli lunaku
mukama mwebaze.